We'll be right back. Say someone no major league, man. Sing on sheepers, sing on sheepers. Kibelan, Kibelan, Kibelani. Kibelani, someone no major league. Beautiful woman in the building tonight. We'll be right back.
yonke into ibe possible. Ucalunga nje ungenzi imali, yonke into ibe possible. Yonke into ibe possible. Yonke into ibe possible. Awuthandi lengo kade ubona, yonke into ibe possible. Yonke into ibe possible. Yonke into ibe possible. Awuthandi lengo kade ubona, yonke into ibe possible. Yonke into ibe possible. Yonke into ibe possible.
You're living.
Shagana wonke umuntu ohleka nami Pinde ngibeze lokugcibela Kodwa mangisukela Ngokushintshela mina Ngiyawutishapo mina Babuze bonke bazokutshela Ngiyawutishapo mina Anginanto yiningi mina Ngihlekana wonke umuntu ohleka nami Pinde ngibeze lokugcibela Kodwa mangisukela Ngokushintshela mina Ngiyawutishapo
Você passa, Hey, my- senzi zinto Yabona na manje siyathandana Bonke bayabona Wotu bambe ngesanda
Asifuni city bi Asijoli sakiti Magumnani ipiki Magumnani ipiki 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 Ipiki
We'll be right back. uzile. Abaya komaide. Basilethele sokomaide corona mina. Yenjobi. No. Angeke sokomaide le corona yi. Athi sasulpheka le piano. Le corona sizoyimisa kanjani? Sizoyiwasha ngesikhathi.